Hey, Mr. Leverman. Man a bad man, a night boy. Yeah. When you roll, baby, you walk is a goat and it's soma. Take it slow, baby. Kuna jua kwenye mbua shakusoma. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili gizani. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili gizani. Yamenifika maji yapo kwa shingo. Furugu mechika mango mandundiko. Sioni noma nikikwanga tabingo. Funga kibindo. Ube kuna kulala. Kesha notamu wa banana. All night tukipambana. Wendo unaniezaga. Baby kuna kulala. Kesha notamu wa banana. All night tukipambana. Mindo nakwezaga. Sama tuendele mbele kwa mbele. Ngome no gere. Again, again, again. Ooh yeah. I hear your body calling now. And I boy, I wanna give you something. Amida sasa ndo umefika. Kiuno yondo sister. Anjo ni kupe kadhalika. Usiku waniita. I like the way you lick your lips. Touching me with your finger. Your goodie food in it. Tamu avocado ndani ya kachumbari. Ni testi, mi sitakuwesti. Mwendo wangu kasi kasi, tena sina breki. Kuna kulala, kesha notamu wa banana. All night tukipambana, wendo unaniezaga. Baby, kuna kulala, kesha notamu wa banana. All night tukipambana. Ni testi, mi sita kuwesti. Mwendo wangu kasi kasi, tena sina breki. Sema tuendele, mbele kwa mbele. Ngome no gere, again, again, again. Kuna kulala, kesha notamu wa banana. All night tukipambana, wendo unaniezaga. Kesha notamu wa banana. All night tukipambana. Mindo nakwezaga. Sasa.